Ana of Yahweh, Devrasira, Wawa Hagana was ye Wakada Ris Hadabril. But ye be what he said, Bats and Batwa Nefasi. Wabedimsa kala hakriti yesis lalayka wibu bafirhati sahari lana kiddis.